guherere twibarwa ndi ku izina ry'umukobwa imbwira ko wankunda yeah bashaka ko tubana ubuzima bwe bwose bashaka ko dufatanya urugamba rw'urukundo ukuri ntabwo nzi nanjye ubwanjye ntabwo muzi ishusho ye iremo kombi ishaka mu bitekerezo byanjye ivugu yirangurura magambo yakantera gusara nibaza iryari nzamubona nduze
karemera sinavuga ibyo ntazi uwambwira uko ateye akambwira uko agenda indoro ye nisiko akayishushanyiriza ishusho ye ndayibaza nkahera mu rujijo nkabura amahwemo nkabura ibyicaro kubukunda
mukunda
kubivuga amaso ntabwo aremera sinavuga ibyo ntazi
ibaruwe impamiri z'ukuri umutima utuze umutima utuze duhuke gutekereza ndetse no gutekereza umutima utuze umutima utuze tuzicara na gihe ki muve mu gihirahiro
wari mutunguye faster fast mbere yagakisinye namusaba gusubira my love you baby nkuko yabivuze bwa mbere nararurwaniyo voice isazi gira amaso nkeneye kuri bagira ngo mamanye naroha inyungu zakwa ari mwiza azakobwa feza na jay akinjira mago kwihanga ubuhehe n'inkangu ubwo nzaba gasoje gasagambe ibaze rero nsanze ari bya bisabune sinaba gikunze uwankunze akanimero kuri simu karite zibe ako kanya nkahita nikubura ku mishiha n'agahinda umwanzuro fone ntizambeshye ukundi akarabo gatukura ngasigaho ntangirane n'ingamba nshya ubucakasa ngo ziboneke I'm sorry turi muri business habeho undi munsi nyaminga yiyerekane gangstam vivure ntidore inzego ariko mubona baby presenta pre kuri public byo ku rusinga bapinge na byo dream boss ni muco nakwita mbugarukuri
tuzicara na gihe ki ibara w'impamiri z'ukuri umutima utuze umutima utuze duhuke gutekereza ndetse no gutekereza
Yeah.